red cheese that's more.
Oh,
utukuze yeye yeye. Mkono wako Bwana nimeuona, Yesu utukuze, haleluya. Wema wako nimeuona, Baba utukuze, haleluya.
Papa, yeah, hallelujah.